kuvutia vile mini kivimba na we kudanga ameacha na nipenda ni umatumizi ya chumbani kwa matumizi ya chumbani kwenye vijino pembe wamebaki macho juu 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 ni kwako sina wenge na kupenda tu tu tu
chochia chochia chochia
chochia baby chochia chochia
chochia chochia chochia
chochia baby chochia chochia yani penzi lako ajabu najionea hujawahi kuniweka sabu menikolea meninyosha libeneke popote nipeleke chike shati tuwe wote tamkolea tamkolea meninyosha libeneke popote nipeleke chike shati tuwe wote tamkolea mwenye vijino pembe wamebaki macho juu 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 ni kwako sina wenge na kupenda tu tu tu
chochia chochia chochia
chochia baby chochia chochia
chochia chochia chochia
chochia baby chochia chochia baby changanya mapoko poko manjali changanya mahaba baro na pwani changanya malo malo baby changanya mapoko poko manjali changanya mahaba baro na pwani changanya malo.